labo me hapsimunga yani a e i o umoja bande aha sadise happy birthday Hadija aha
Bande, amezaliwa,
ah, yeah.
watoto tasi na chali. Ni Hamsi Munga, producer Tiger on the beat. Vyombo Records.
Amezaliwa tushangilie, tucheze ngoma leo na umoja banhe. Amezaliwa I'm not afraid to die.